ife ọcha akpa iyi ọ hụrụ nyi nna mmadụ gara n'ahịa zụọ dara ọ nyeghị nwa ya ya were ọdara ha wee na nnụ nwatakịrị ga pike ya wee kụọ dara ọdara ahụ wee puo ya na agụrụ ya egwu ọdara m popopo poo mama enwenne poo mama enwenna nyi nna m eke zụta dara n'ahịa racha 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 mama enwenne ihe ụwa bụ oriri onye racha lawa ọdara ya gị bịa puo yasị ọdara m mịa 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 mama enwenne mịa mama enwenna nyi nna m eke zụta dara n'ahịa racha 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 mama enwenne ihe ụwa bụ oriri onye racha lawa ọdara gị bịa ka ya basị ọdara m cha 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 mama enwenne cha mama enwenna ihe nna m eke zụta dara n'ahịa racha 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 mama enwenne ihe ụwa bụ oriri onye racha lawa ọdara gị bịa cha ya bịa họ ya gawa ahịa ya si onye yikuru ọdara ya ka mkpa akwụkwọ ya bịa dara ya n'ime ekete ọdara ya inu ya gị bịa yikuru ọdara ahụ mkpakwụkwọ ya gị bịa dara ya n'ime ekete ọdara ya wee lata gụwa ọdara m tototo too mama enwenne too mama enwenna ihe nna m eke zụta dara n'ahịa racha 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 mama enwenne ihe ụwa bụ oriri onye racha lawa ọdara na-eto inu ya gị na-ebe n'elu ya na-asị ya na ihe ọjọọ adịghị mma na ọdara ga-etokwute gị n'elu ya ka mere ọdara ji na-ebuzi na-enweta ndị mgbachi n'ukwu ọdara.